Ministry y'ebyobulamu esazeewo okulondoba y'amalwaliro 10 mu disitulikiti wa Kisoga okugakozesa okwanaganya enkola zonna ez'ekizaalaggumba ng'egamba gakola ng'ekyokuyigirako eri amalala. Gano kuliko Wakiso Health Center 4, Kajansi Health Center 4, Kasangati Health Center 4, Namayumba Health Center 4, St. Joseph Wakiso, Watuba, Chengera Health Center 3, Kakiri Health Center 3, Nsanji Health Center 3 ne Mende Health Center 3. Ekibinja ky'abasawo abakugu mu nteekateeka y'ekizaalaggumba okuva mu kitongole kino nga bakulembeddwa Asime Precious bagamba enteekateeka zino mu malwaliro gye ziri naye abantu babadde tebazettanira.